mon masala kiyo jahat tawa
durungol don der region tawa hikka o sadorma tawa do woni no kuje den no bujano wodi genal gal dabbaji keptano den mungal no godi vitamine burde genal jondongal nyawde dabbaji du wala non amma hande iri nyawdeji hen fu neddo no yadum e dabbaji
kala kala suna shugo
noy fi kelal dabbaji wontiri de leddi tawa
e akuri shiga hek susen
nyawu no tawa der dabbaji sanne ledde godunode den buitake kadenda no kuje de dabbaji durta le mun de nimbe puddi remude der mu dabba alama mo tawdono de mu wala dum hande
ziya sakib sagarisu
de leddi tawa guli ledde duddi gadama ko yadi hektaruji noy fi duran den latori
e kase ite gobara masala
to ada andi ngulu ladde sadorna maudo wadata fey nde to bama fa hudo kon fuda dum wadan wakati nda jeewi hikka der laddeji le departement amin mo abalaka yaade dito fu dum waddani min sadormaji gam hektaruji kewdi wulani min denne ngulu ladde ngu hanana hebanede mo sala illu lawka e wadde gurti der nokkuje den fu illa der lebbi jenayi nde hudo kon ne hekkidi sengonga nguli yite ngadungu hikkangu wula nimin genal sanne yaade e dabbaje fuko tawa der nokkure de mbuli na ko tokukki
hadde bo bido sora masun kuni
nyamdu dabbaji no godi to dun sonnete de leddi tawa
barat barkallan gaskiya
tande ikande yettore allah gomnanti hoji labi wadude duma wodi du ko nafi amma min wauta wiide on ko duma kon hejam gar region tawa nokkunon to dabba ji kewi der mun sanne sabu duma wadda ko hikka ko woway waddede abada
inda ay ko karin du sedda ankaw bana ba tabaka wata
duma woni ko domu don e dungu hitane hikka gu
to gaskiya ruwa bana su
to ba hikka go wadaino min andiri dun den gam seni hano wakati o yotta keno atawam beli din kewi ndiam no wodi no kuje lati di fawarde jon ndiam to bay leymun ko min elta alla waddan dungu ngu barka
amrami albarka me kirki